Kasha kwete bo no bubi nero bumo Yime mbushesu mwali tuelela Mwali tufumya mumfimfi Mwatulete mubufumu wenu waluguta Ngani chinshi chingandesha ukumitotela Yawe kamitashe lesa
Yahweh,
Ibabu suma wenu.